sina tani na sikufunzwa mbaya tabia. Mabani we, mimi kwako chali chali, ndani donda funza nshagajifia. Bora kukweleza, imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani. Koshe na mwili, chonde usije nieka Kisangani. Achunga kauli, ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri, ama chofumba, usije kutamani mabedui, mabedui.
Si mama wakone yo manamba wa.
Kosane, oh baby, oh yo. Na samahani ningekuwa kama kichekesho, tuchekeshane, oh bila choyo. Naweka wazi, shahidi moyo wangu, wendo fundi wa razangu. Kachumbani uzandu, uzandu kwa kogwerere. Mkuna nazi, walikuwa matandu, pipweza na ngurupandu. Unavyo mixi na chachandu sinaga kwere. Basi chunga kauli, ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri, ama chofumba, sije kutamani mabedui, mabedui.
Simama wakone yoma number one.
Sitaki mwingine yoma.